mamutu Tendwa samizi ndizi yosa ngembela Bebu yazi mina nawe ngingakufela Ngingakufela You mamutu
I don't wanna fake it that I love you
And I know that you love me too, yeah And I know that you love me too, yeah
So don't hang up thing up Masa ngifuna ukukubona, ngifuna ukukubheka nje Ngifuna mina nawe sithuke Silala malunde, ngifuna smuke Ngaka ngikhohlwe mini rose above Ngifuna uyinuke njalo mawungikhumbule Soba nosuku oluhle Mina ngikuthanda ukude Duma radio tayinyafa ngawe
Yasini wena sithandwa sama ngifuna ukucamba manga Dala ngikudla ngifunda ngawe ngibona ungikhipha amandla Yes baby mina nawe masingabamba na Ngoba ngiyabona baby wena ungidabe ziku Dala bangikhuza nabazali bathi angiyeke ukukhala When are you my bye bye baby sami sithandwa Sami sithwaye thwaye engiphanda ngaso sithandwa
You mamutu I don't wanna fake it that I love you And I know that you love me too And I know that you love me too, yeah You mamutu I don't wanna fake it that I love you And I know that you love me too And I know that you love me too
Wena ukondile Imfudumalo yothando mina sithandwa sami Mina ngiyazi ngawe Injabule ngaka ngibone ngawe Konke nginako mina kufike ngawe dale Ungasondezile mfamona Celeni kwakho dale zihlele umona Zithi mina njengufambo Bengihlala ngijule nje Ngizicabangela wena sithandwa sami Ngizithulele Ngoba ngiyazi dale wami uzobuya Sithandwa senhliziyo ngiyakukhumbula Masa sibanga ingubo dali wena ungibula Uyazi ngikuthanda ngayo yonke Inhliziyo yami bebe yakho yonke
You mamutu I don't wanna fake it that I love you And I know that you love me too And I know that you love me too, yeah You mamutu I don't wanna fake it That I love you And I know that you love me too And I know that you love me too, yeah